ngiloboni othando lena Bele ngapheli noma ezingalini Kanti ngiloboni othando lena Bele ngapheli noma ezingalahlini Welukole nawe inhliziyo yami Bobu yabona ngothakaza ngithandi Welukole nawe inhliziyo yami Bobu yabona ngothakaza ngithandi Ngekelo lokho ngisophonto kungfuna yini Kota ngimthathe bumbono longshiye bamba bobu Ngekelo lokho ngisophonto kungfuna yini Kota ngimthathe bumbono longshiye bamba bobu Wesule ngimenga ngale zinyembezi Bavele wami sengathakakaza ngithandi Wesule ngimenga ngkhoka ngamadolo baba Bavele wami sengathakakaza ngithandi Kanti inhloboni yothando lena Lele ngapheli noma esengalini
Kungcono uhlale ungathandi umuntu Kunoma uthanda umuntu ngisemathandu
Let's go.